balde yogaje fadde fuddu tingol jandeji di kuyam du yeso suka be lukuybe diwdi bankas jotade sikasu fangri bamako fayotade kay be do jangobe be na hepani uttingol classuji di
besana
mide janga sanne mide wala exercice du yalla mi heba hore mide lalni corde e bame ko ekol sami yan class keso kasin mide tijji dabri lebbi fu fiyama yalla hitan hikare jande anama rene wodiri mi wani lamdi yogaji ga sa potal jande fuddeten mide wada exercice fa hannen
to sibe korole lam kita imadaji wutugul fuddama jangnirde leede bamako do jangnirde groupe solaire mamadou konate gondo bamako kura di jangnirde lire premier cycle djegum e second cycle nay ardibe be yo sapo yo ibno golleji kambe ardibe be abdourman diallo holti telaji yogaji di jogi jangnirde mabbe de
on a déjà
mais won talkuru holitanu sugabe be hana passe kan hande passe de porto hande libede me fuddigen laabon tunel tulle kolle fu me lemi hudoji me tacci ledde wonde dondi watti bam ecole holitama timi nyalan tam domi handen hitan hikka me wala suga l'ecole ko heewi fi classe amen fu betta ko sappo yaari sappo jo sugabe jangobe me wala bangi me wala taban kay kaaki gollur
a wosu du matériel didactique
jangirde jogaji kay nan landinani fuddutingul yo hononi to lokkulundi do les leaders dende badal bugu Bintu Senjara, comptable nuko o wulti wiide imadraji kewdi ngadama yalla jandeji di na fudda no fewiri
arandra mudu fu me futton winde inde sobe jangobe han do yaade cuude l'ecole dow dowuji watti fu me mutinan cuude classe di me mutina tabe den do l'ecole futoto me den jangina musulma amen du watti fu yalla kambe du ben heba ande ku faabto be jangude sobe no mojjiri ne bango ecole ku warta
kanon sarabe yoga be mi hala sugulama du jogani furtingol jande
comment ça avec beaucoup de difficultés
me fottirgen li torraji mawdi watti ana tiidi joni to menanga kay mede lalni sabe bango tulle kolli ga kullen ko heewi ana tiidi hanne hono deereje nanal mudu minga ko sulgan sanna jaati yo ciogu jande ciugalon ko leeru fu mede tewtira lam on kay muslima tinno feddabri ci pati murtar golle fu wadal jande hikka
bambali ni ko seka dabla ko
les cercles bancas lam gonyagara guldo fuditingol yo li alhali rafndena jangnira jena e do sapo idi ngodu di le commune o la udda sabe rafndena sabe dun kawrtal wadama nyande tratarnde akune kumibe jangnido de e kany ardibe kap nuko kedana mamadou tissouge o directeur jangnido second cycle joseph yaro do bankas
les préparations
lanugol bame ko école gollegi mana wonde wadade jaati me wadi batu goto ko naari bangal kabaruji hande wadade li hitane jande 2023 ya 2024 men kay hore kap kay musulbe fu damudun torraji mata lawnedi mi holliti honal di torraji hunchirte sara be sugal l'école ben be fa école bame so do wara ni watti joni sugabe taton an han yude tulle école am ya tulle ko yogaji non ko holditami
les élèves
mi ci tawire les songaji yogaji jandeji di pudurta hono jewudo do kabaru ne su bibe leedi mali e natrogul telephone sabuji mudun e kutaji mudun fuf janginte